kuacha. Najiunga nawe mpenzi, raha mpaka mwisho.
Forever love you, forever.
Humanity, you love you,
forever.